bilaanta Soomaaliyeed iyo waliba iyo iyana hanu door muuqdo ku jiranga markii lagu hadalo wal hasaaro ka dalka sida beero shir dubanga iyo ona qayb ku ah xilliyada abuurka iyo goosmada sidoo kale waliba iyo inta badan ayo ku muuqdana gudiyada ka shaqeeya horumarinta beero hadaba ma eeta durka iyo bilaanti iyo kiliyinga wal hasaaro ka dalka gar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Gani Abdullahi Abdi waliba iyo ku mid eeta bilaanti gudiga dalada iskaashatada beeralayda gobolka Baay yani sharaxaysa durshooki ee danga wal hasaaro ka
ma sha Allah horto door weyn aan leeyahay waliba walaalka kanoori geeka wadanka dhan u nahatay unu kroogna oo kanoolna waliba ha dul beereedo beera kanoolna ma sha Allah kulay haweenkana geek u sidan booliba nagaday mise ayaa u silay waalid iyo aw aha wal kasto si nagaday way buu beeroga sayt wal Allah walaagi ilaahay geek dalaqay hob abaarba hakeen ka toosna oo Allah koosay ma sha Allah tabaarakallah way buu viga iskoolka ku basada korta hata heer jaamacadeed ardayda dhigdaas ciyaalka ku maaray sidaas nololow walwalba way subsii qof ka bidnay aan danka walwalba walay usii awoodhaan ansaarada masana us iska teer garay in us taygaas dhan us awoodis in leey iska weel dhadan leey marka haday kulay beero ma erfaday walaagi haweenka ee meel kale ee la daday fadii kulay haween geeka ganacsi us leey meel walba lamba meel aragti usii surum haweenki leey hor ee hatan walaa erfaday lanki hatan ka baraarugsanaayna hor anka baraarugay beero in qayb lixaad kuleeyin wadanka wallahi alaadim lanki iska taray garay raga xataa intii ku hormar korno iska aalana dalagyada beedanyin beero la ku saaraw beero birsho misagu loos digiru saa digirta xataa shalbahaas sida salbukada digir gaduud miskeed galeyd looska sasinta gabaldaya walaaga sidanga la ku saare haween lay gundin meel kasta ka roorahay amba qudarsheeno amba miskiisheeno amba dameer wado amba baabur wado waliba waa lamba sidii mandaasayti awoodis ata lanki kuma ognaha kabiiro wal ku qabsado erfade
Saciid Ishaaq Ali waliba yeena kumid eta bilaanta ka shaqeeya sabeero waliba dhiniga kiisheeya sheegtay in bilaanta liga dhiri geliya qayb ku qaadaysa wal hasaaro iyo muhiim eta dalka haddan iyo ku qayb qaadayna
meelaraysu bilaanta wal badan ku aadba korto sida hoobo oo xataa hoobiye xataa anfalo korne xitaa ay inseedo korne in shaqaaliye geliido iyo la dareerto la socoto oo yee meelaha booqato booqasho xataa hoobige ku inseeni geelmad seeto ha booqato oo meelaraysu safeele aan gab qaadato bilaanta xataa meelaraysu meebwa muhiimad gaar ah leeyahay inuu xoog saaran beero oo ku qayb qaadan inkastoo hata bilaantii naftirisheeba oo hata bini'aadi leyla nagaday oo xataa ciyaaleel isku nagada xataa walaay eeta alxamdulilah hata beero naftirishee maasha allah walbadan oo hata faa'iidee ku haysana oo sida hata dakhliga ku bahaw wal kastooba nagadaan xasisintii misgidii galeydii wala dhambaada maasha allah safeelee meelay raayso oo ma ku qib qaado korano ku horeyni oo iyo suubiyan inis saabiyano inis garabsiyano iyaa ku qayb qaadan karaan oo ahayn saaxiibaha beero meel ay raayso ambaane ba meel ay raayge ka falabaane beertiita ay geeka horta ba booqay beertiita ay geeka walakii yaala iyo si xaalad ay tii qabshay ay booqay sas amal hata oo horumarin ku qayb qaadan kor ha ka dhiri galiyana hata dhiri gelin oo saaide hata siyana oo qayb qaadan ku beero si wal hansaaro kan baafadeen yaa ka dhiri galiyana